Chewy.
Hey.
Aye.
It's the kids, baby.
Zombie.
Walisema nitakufa na msoto, hela zangu zitakuwa za mkopo. Sitopata nyumba, sitopata mkopo. Hawakujua na kuja kuwasha moto. Sasa nina pesa kanyoko. Mabatani nazungukwa na watoto. Leta mbuzi, acha kiti moto. Niko na mzee nitakuwa changamoto. Batali naliwagana sis wewe. Ukiwa mpole sana, watakupanda kichwani. Ukiwa ogopa sana, watakunyima amani. Ukiwa penda sana, watakushusha thamani. Hapa unyama, hatuchekagi na nyani. Kama Illuminati, yani rumbaya.
Fufula, fufu chef, you know what I mean. Sicheke humbo takufata mskitin. Ena asalamu aleko, shula halahin. Kenda home le wambio mekutana na jin. Hivyo watoto, fanya umensau. Mana mina chukulia ni madharau. Iso kamari ya kuja kupande dao. Waza shut up, kimya webanta nyao.
Mungu nisamea, got blood on my hands. Kill these rappers, they are not my friends. Wana kuja hapa na sula za kupretend. Ukigeuka una change, wana kuwa shens.
You see, I got call from Rayvan. Na nasema kwa mtani, maheta wako hoita band. You know I get the job done. Let the city band, that's the order from Mr. Burudan.
Batali naliwagana sis. Batali naliwagana sis wewe.
Ukiwa mpole sana, watakupanda kichwani. Ukiwa ogopa sana, watakunyima amani. Ukiwa penda sana, watakushusha thamani. Hapa unyama, hatuchekagi na nyani. Kama Illuminati, yani rumbaya.
Kila siku walizani watapata wao.
Sasa zamu yetu.
Saa godi ametupa, tunavimba mbele yao.
Huu ni muda wetu.
Kila siku walizani watatamba wao.
Sasa zamu yetu.
Tunapendeza, tunapendwa, paka na wapenzi wao.
Huu ni muda wetu.
Mguu wa kuku, hatulushi ngumi. Kama godi love, msafara gali kumi. Tuna pesa chafu, chawa na kunguni. Dinga ziko parking, kama kwa lugumi.
Batali naliwagana sisi wewe.
Chui!